Isiphakamiso sokuthi ikhokhiswe intela yinkampani zama-medical aid ukubhekelela uhlelo lwezempilo likahulumeni i-National Health Insurance. Usihlalo wekomidi elibhekelela ezempilo ku-ANC uNaledi Pando uthi imali yentela lezi nkampani athi-ke zivele ikhokhisa abantu izumbulu ngezempilo izosiza kakhulu ekufukuleni uhlelo lwe-NHI. Ethule iphakamiso zekomidi lakhe elihlanganisa nezemfundo nezokuthutha, uPhando uthi lolu hlelo NHI lizoshesha uma-ke selithole uxhaso lufanele. UPhando uchaza nangenhlelo okuzomele ithuthukiswe kuqala.
We should pay particular attention to four key issues that cause challenges in a public health system. Firstly, human resources should be adequate and properly trained. We should have public procurement and supply chain systems that are efficient, fair and transparent. We should have effective financial management. And fourthly, infrastructure maintenance must be attended to.